Let me just welcome each and everybody to this gospel gathering. Again, the day that the Lord has made, that the Lord has given us. It's another day that the Lord has made, and to us is to rejoice and celebrate because of whatever the Lord has put forth in His glory. We have been in the book of John chapter 18 for so long time now. We have just jumped in into chapter 19 of the same book of John. Let us see the link that is between chapter 18 and chapter 19.
Ndeno dade ndioneni kulumikizika kumene kuli pakati pa chapter 18 komanso chapter 19.
The first link is seen on the last verse of chapter 18 of John that is reported.
Tikamaona ruza kulumikizika uku poyamba tiona mmene ikuonekera Yohane chapter 18 ndimaike ya 40.
Verse 40, it is speaking about the voice of the multitudes, about the saying of Christ, the red Barabbas to be out from custody.
So
here the voice has been heard by the rulers, by the governor, by the name Pilate.
Ndeno apapati kuthana kuona sopano kunena kuti mawu aja amveka kwa olamulira amene dzina lake ndi Pilato.
Now let us see the governor what he does after the voice he heard from the multitudes.
Ndeno then tioneni sopano chimene olamulira kapena kuti oyangalira amene ndi Pilato chimene anachita pambuyo pakumva mawu a olankhula gulu lija.
Verse 1 says, then Pilate therefore took Jesus and scourged him, which means now the power and the authority that was in Christ Jesus has been handed over unto this king and unto the people so that they can do whatever fits unto them.
Ndimeyamba kunena kuti pamenepo sono Pilato anatenga Yesu nankwapula. Kutandauka kunena kuti mphamvu imene inali ndi Yesu Khristu inaperekedwa tsopano kwa olamulira amene ndi Pilato pamodzi ndi khalamu lonse lijakuti akhoza kunkwapula tsopano Yesu.
So the ring is the voice, the saying that is in verse 40 has made Pilate to took Jesus like he is powerless because God himself has just reduced his power and handed over himself and told the people so that they can do whatever fit to them.
Ndiyo kulumikizana kuonekera apa kunena kuti pambuyo kunena kuti anthu ajafula maonena kuti Baraba masudwe ndipo Yesu amangidwe zakhala ngati kunena kuti mphamvu ija Mulungu adzichepesa yekha ndikupereka ulamuliro kwa Pilato kunena kuti akhoza sopano kummanga Yesu ndi kumkwapula.
The taking of Jesus by Pilate doesn't mean that Christ was powerless.
Ndeno kutengedwa kwa Yesu Khristu ndi Pilato kapena kumamenyedwa kusizi kutandaza kuti Yesu anali wopanda mphamvu ayi.
But he shows how God devoted himself into the hands of people.
Komano izi zingoonesera mmene Mulungu anadzichepesera yekha kudzipereka mʼmanja mwa anthu.
Because when we read Philippians chapter 2, verse 4 says, downwards.
Ndipati kamaona mbuku la Philippians chapter 2 ndi maike ya 4 kutseka pansi akunena kuti,
look not every man on his own things, but every man also on the things of others. That is verse 4.
Mutu yense atapenyerere zanje za iye yekha, koma yense apenyerere zanje zake.
Which means we shouldn't be self-dependent, we depend upon each other. That's what God gave upon the people, the brother love.
Now, this
verse says, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus.
But
don't forget, that Jesus is still the one of John, that he is the Word of God, he is God.
In verse 14 of chapter 1 of John
says it takes God himself to change himself from the unseen God to the seen God. That is God in the body, in the flesh.
So let us see the mind of God, the mind of Jesus,
that Paul is saying we should have the mind of life of Jesus.
Here want
to see the kenosis of Jesus, the kenosis of God. What is the kenosis of Jesus and the kenosis of God?
Number 1, verse 6.
Who is being in the form of God, which means Christ was God 100%, thought it not robbery to be equal with God. Here it shows that Christ is God and was God, and whatever is in Christ is what is in God. Verse 7. But made himself of no reputation. He just made himself to be in that way. It's not somebody that made him to be no reputation. He just made himself to be so. Number 3, and took upon him the form of a servant. He took himself in the form of servant to be like a servant. Number 4, and was made in the likeness of men. He was a man 100%, born in a Virgin Mary. But here we see that he was not just a man, not just a servant. Because
as I
say, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. That's the message and the gospel worthy to be preached.
kuda tika wala mundi maika kunena kuti ndipo popeza kwa maonekedwe ngati munthu anadzichepesa yekha nakhala womvera kufikira imfa ndiyo imfa ya pamtanda utu ndiye uthenga kapena awa ndi maziko a uthenga ndipo uthenga ukhala umene ufunika kulalikiridwa.
He just humbled himself, not he was powerless. No.
Yeye anangodzichepesa iye yekha osati kuti analibe mphamvu ayi.
He obeyed God in whatever. Not the man has power upon him. None of them.
Yeyo tu anaita izipo kala womvera Mulungu muzonse wosati kuti munthu wina anali ndi mphamvu kwambiri kuposa iye ayi.
He became obedient unto the death, even the death of the cross.
Yeyo tu anakhala womvera kufikira imfa ndiye imfa ya pamtanda.
That's the tenderness of Jesus Christ.
Kumeneko ndikwa kudzichepesa ndi kudzikhuthula kwake kwa Yesu Khristu.
He divided himself. He made himself. He changed himself. He did according to his own will, not forced by somebody. None of them.
Yeyo anadzipanga yekha, anadzichepesa yekha, anadzikhuthula yekha, ndipo anapanga izi kwa yekha kosakhala kokakamizidwa ndi munthu wina wake ayi.
Now he said that he obeyed and taught them even the death on the cross of the cross.
Ndiyifanaka apa kulankhula zonena kuti yeyo anakhala womvera kufikira imfa ndiyo imfa ya pamtanda.
Now verse 1 of chapter 19 says, then Pilate took Jesus. Why Pilate had power on Jesus? It's because he made himself obedient and taught death, even the death of the cross.
Pamene tikamaona mu buku la Yohane chapter 19 mmaiko yambayo tikuona kuti Pilato anamtenga Yesu akamata kuti Pilato anamtenga Yesu zikutandauza kuti zinatheka izi Pilato kumtenga Yesu chifukwa Yesu uyo anadzichepesa yekha nadzikhuthula yekha.
It was meant to mean that Pilate was more powerful. No, but he made himself to be like a servant, to obey and taught death, even the death of the cross. Everybody to do whatever he can, because God did it according to his determined counsel.
Izitusizi kutanthauza kunena kuti Pilato anali ndi mphamvu ayi koma chifukwa kudzikhuthula kumene anadzikhuthula yekha anadzipereka yekha povala maonekedwe aka Paulo kudzichepesa kumene anadzichepesa ndi kumene kunachitisa kuti iyeyo akachepesedwe kukasika kuonengedwa ndi Pilato monga mwa uphungu wonse woyikidwiratu ndi Mulungu.
Let us see the callousness of Jesus Christ.
Lena lenti tione tsopano kudzichepesa kwake kwa Yesu Khristu.
Verse 2, and these soldiers bracket a crown of thorns and put it on his head, and they put on him a purple robe.
Ndimeyachiwira kuti ndipo asilikali mmene analuka kolona waminga namveka pamutu pake namfunda iye malaya achibabukwa.
The purple robe was a robe given to the servants, not to the masters.
Ndipo mukamaona za chibakuwa kapena kuti you said what?
The purple robe is a cloth that was not given to the masters but to the servants.
Ndipo mukamala nkhula za malaya achibakuwa wawo amene akulankhula kuti anamveka Yesu ndi malaya amene amakavekedwa anthu amene ndi aulemu osati anthu ambaye.
It was the cloth that was given to the servants, not masters.
Ndi chovala makamaka chovala ichichi makavekedwa anthu amene ndi akapolo osati kuti ambuye kapena ulemu.
So the other thing that is seen here, we see the callousness of Jesus. Because he made himself lower, he made himself like servants, powerless, even if the soldiers placked a crown of thorns upon his head.
Ndipo tikamaona za kudzichepesa kumene tikuona apapo kwa mbuyo wa Yesu Khristu tikuona zonena kuti Yesu Khristu yondo anakhala kudzichepesa kwambiri kufikira pa mulingo onena kuti asilikali analuka chisoni cha minga ndipo anveka iye.
But why Christ has to be plotted with that plotted thorn put on his head?
Kuma ndichifata ani kunayenera kuti Yesu Kristu azengere chisochaninga pamutu pake.
Because it wasn't mean that it was just happened without any reason.
Chifasi kuti izvi zvinangochitika pakanda chipumai.
Genesis chapter 3 verse 18 says.
Bhuku la Genesis chapter 3 verse 18 akulangula kuti
souls also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the head of the throat.
Minga ndi mitula ndakubalira iwe ndipo uzadya therera mtengo mtunako uzadya chakuda.
You can see here that it's God who is speaking about the thorns and thistles upon Aaron.
Ndiyo mutha kuona kuti ndi Mulungu uyu amene amakalankhula za minga ndi mitula apa Adamu.
God brings the thorns and thistles before the creation of Adam because he knew that Adam would see, let thorns and thistles wait for him.
Mulungutu anapangiratu minga ndi mitula mitula iyi Adamu asanalengedwe chifukwa Mulungu amadziwa kunena kuti Adamu azachita ndiofunika tisungiretu minga mitulayi Adamu asanafike.
So the use of the thorns and thistles is to bring forth to Eden.
Cholinga cha minga ndi mitula ndionena kuti kambalire Adamu.
Because of the sins that Adam kept sinning before God, thorns and thistles came to Adam and were brought forth to him.
Ndiyo chifukwa chimwe limene Adam anachimwa pamaso pa Mulungu, minga ndi mitula zinakhalapo ndi kuyamba kumbalira iye.
And it's that thorns and thistles that makes him to eat from the herb of the field.
Mene zozo zimene ni minga ni mitula yo zimene zinabangisa kunena kuti achitakusera mutalake.
Don't forget that Adam is the picture of Jesus Christ because Jesus Christ is the second Adam.
Ati musaiwale kunena kuti Adam uyu ndi chithunzithunzi cha Yesu Kristu chifukwa kuti Yesu Kristu ndi Adam wachiwiri.
So whatever was for the Adam, this first Adam, was to be implemented on this second Adam with the reason of take out the sins that was upon the first Adam and upon the erected and take out and touch away so that they should be righteous and holy before God.
Kino tu zindu zimene zina ikidwe pa Adamu woyamba uja zikaeneranso kunena kuti zika ikidwe pa Adamu wachiri ndiyo tikatanena kuti akachose minga ndi mitulayo paliwo amene ndi osankhidwa amene abatoa Adamu wachiwiri.
So here it's God who implemented thorns and thistles unto Adam.
Ndiyo ndi Mulungu mwini amene anapereka kamene amekhalaipa anampangira Adamu uyu minga.
While in John chapter 19:2, it's the soldiers that plucked a crown of thorns and put on Jesus.
Pamene tikamaona mbuku la Yohane chapter 19 ndimeyakira tiona kuti ndi asilikali pamene anachita kuchoka zokuluka chisoti cha minga ndi kumveka Yesu Kristu.
Which means even the thorns were already there waiting for the coming of Jesus Christ in the form of a man of a servant. So that the crown should be plucked and put on his head.
Umati kutandauza kunena kuti ngakhale minga imene iyi chisoti cha minga iyi chinali cholukidwira ndi kusungidwira Yesu Kristu amene akaoneke mthupi wovala maonekedwe akafana kuti nthawi yake ikakwana akabvekedwe zimenezi.
So the thorns that is seen here on John chapter 19 are the same thorns that is on first Adam on Genesis chapter 3.
Ndeminga imene tikuiona apa pa mbuku la Yohane chapter 19 ili limene amavekedwa Adam wachiwiri amene ndi Yesu Kristu. Minga yake ndi yomwene imene inalipa pauja imene kuoneka mbuku la Genesis.
Thorns and thistles bring forth to Adam, first Adam. This is thorns that was in his head, planted by the soldiers, came to Jesus so that they should help Christ Jesus receive whatever is in the cup, so that the sins of the people should be purged away.
Ndiye minga ndi mitula inambali ma Adamu ndipo minga yake ndiyomwe yonse kuona sika apeka Yesu Kristu kunena kuti Yesu Kristu avala maonekedwe akambali ndi munthu ngati munthu kuti akamve zonse zimene anakuza munthu omwe chimwe uja kuti akachite kuchosa zimakwe.
These stones were not given to everybody who is a crime, because we see Barabbas was in custody, was there with that crown pattern of thorns given unto him.
Umadu mingai, siku di mabere kuna kukukukali ya soo bala mula ai. Ifu kwa adiyo na kuti mabere sparaba uyu aminari mchidologo sisana vege paji solita mingai.
Because when we look Matthew chapter 27 verse 29 says,
Ifu kati kwa maya ngana mbuku la Matthew 27, gina yake ya 29 ya kuku.
And when they had planted a crown of thorns, meaning the soldiers, they put it upon his head as a head of the church, that is Christ Jesus, and a ring in his right hand, and they bowed the knee before him and mocked him, saying, "The Lord, King of Jews."
Anamuka kolona wa minga kusenza kuti ndiasirikali kuti amene analuka kolona wa minga ameneyo namveka apa mutu pache akamati mutu pache kusenza kuti ndiye mutu wa mpingo mpingo wache pamenepo anagwirisa bango mdzanja lake ndipo anagwada pansi pamaso pache namchitira chipongwe nati kuoneni mfumu ya Yuda.
So they scorched him with the spots of thorns, thinking that they can mock God. With that knowing that whatever them are doing are accomplishing the scriptures.
Chimene yoro sama ziwa kunena kuti kena kali kose kazimene iwa kupanga akungokwanirisa malemba.
They even says Christ as the King to them. They even said that the Lord Christ, meaning the King of the Jews. They were not knowing that whatever they are speaking, it is very truthful that Christ is their King.
Mene yo sa mazuwa mkunena kuti zimene akulankhula zotu ndiye zoona zeni kuti Yesu Kristu ndi mfumu.
So God used the mockings of their mouth to accomplish the honoring and exaltation of Christ Jesus as the King of the Jews, King of the Elect.
Ndiyedu ambuye Mulungu anagwiritsa ntchito nyozo wanthu awawa pakamwa pawo umene anali kumnyoza Yesu Kristu kuti akwanirise ulemu wonse kapena ulemero wonse wa Yesu Kristu amene ndi mfumu ya usankhidwe ake.
Because when they were mocking, they were not mocking to anybody. It was on Christ Jesus that you are the King of Kings, the King of Jews.
Kwatu mmene amaseka aliwa kumanyoza kuti amanyoza munthu wina aliyeza yamu
He used the mockings unto Jesus, which means their eyes focused on Jesus to mock him without knowing that it's God who is making their eyes to focus on Jesus, that's the only one worthy to save them after the death, the crucifixion on the cross that is coming yonder.
Ndinandu andu awawa amamuona Yesu Kristu amene ngati chonyoza kapena wopepusidwa pamene anali pakati pawo posazindikira kunena kuti Mulungu wagwiritsa ntchito khungu la maso awo kuti asamuone ameneyoyo koma mulankhule kuti ndi mfumu chifukwa ufumuyo ndi mmene Yesu Kristu alili ndipo ndi chimene adzakakhale pambuyo pakuka kwakufa muchigonjezo cha ifa yake yapa mtandayi.
So the hero King of Jews was really pointing Christ as the King of Jews, the King of the Elect.
Ndiye kulankhula maonera kuti tikuone ni mfumu ukukuti kunali kulankhula zeni zeni kapena kufotokozera bwino kuti Yesu Khristu ndiye mfumu ya anthu ake osankhidwa.
That's why when we go back to our book of John chapter 19, verse 3, and said, the raw king of the Jews, and they smote him with their palms. Whatever these people does and talk Christ, they were fulfilling the scriptures, because there is Isaiah 53 verse 10 whereby it says, for it pleased God to bruise him. That's why when we go to the book of John chapter 13 verse 1 says, don't forget that one day I was preaching that John is pointing Christ as the Son of God, as God.
Musaiwale tukuti nthawi ina kumbuye kuti malalikira zonena kuti buku la Yohane amene analemba buku ili amamutchula Yesu Khristu iye monga mwana wa Mulungu.
So here we are seeing the suffering of Jesus Christ being the King of Kings, the Lord of Lords, but being God.
Ndipo apa tikuona ulamuliro wacho awalamuliro wa Yesu Khristu monga Mulungu amene ndi mfumu ya mafumu komanso olamulira.
Verse 1 of John chapter
13.
Now before the feast of the Passover, that is Christ in the Passover, when Jesus knew that his hour has come, that he should depart out of this world and go to the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end.
Koma pasa nafike pando la pasika, kutena tukuti Yesu Khristu yende pasika, Yesu bodziwa kuti nthawi yake idaza ya kuchoka kutuluka mdziko lino la pansi, kunka kwa Atate, mene anakonda ake ayeka adziko la pansi, anawakonda akufikira chimaliziro.
He is showing Christ loving his own that are in the world, but loving them until the end.
Abantu akuonesera kuti Yesu Khristu anawakonda iwo amene ali ake amene anali mdziko la pansi ndipo anawakonda akufikira chimaliziro.
Which means those he loved, nobody missed salvation, nobody missed heaven.
Kutandauza kuti kwa iwo amene anakondedwawo kulibe tungakhale mmodzi amene azasoweka pa mndandanda wa anthu opita kumwamba.
While in the world, the multitudes of preachers are preaching that you can miss heaven, so try your best not to miss heaven.
Mene tu azidaligazi kwa lapansi, ama wauza andu kwa uzina kudai, ufungwa kumamba tu sakuponyeze, sani kudi musakaponyeze mufungwa kumamba kumene kumkalowe.
So they preach, if you do the good thing today, you are in heaven. If you bad, then you come out. You enter out, this is not the time.
Ndeno Mulungu sana kupange kumwamba kukhale kwa sewelera anthu kuti anthu angozo mako mkalowa nkumatuluka umakalowa nkukatuluka ndipo izi zimatanthauza kuti zimene amalankhula anthu amene wasiuthenga ayi.
The truth is, those Christ loved him died on the cross for them, nobody missed heaven because he loved them until the end.
Komatu choonadi ndichi kunena kuti iwo amene Yesu Khristu anawakonda iwowo anawasera pa mtanda ndipo amene anawasera pa mtanda kulibe amene azakatayike ngakhale mmodzi ndipo anawakonda kufikira chimaliziro.
Verse 2 of chapter 13, and supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him.
Mdiregezi anata kuhika muntima mwache wa Yudasi, mwana wa Simeon Iskarioti, kuti akampereke iye.
Which means at first, Judas Iskarioti had no certain in his heart.
Zomwe zikutanda ozo kuti kupoyamba, Yudas Iskarioti mkati mwake muna libe satana.
How can we know that Judas Iskarioti had no certain in his heart at first?
He manages
to understand the word of God when Jesus preached to the disciples. That is in John chapter 6, whereby many draw back. But Judas Iscariot continues focused, going forward with Christ. Whatever Christ was preaching, he was hearing.
Because we see
in the same chapter the response of Peter, whereby he responded, "To whom should we go?" It means that they understand what Christ was speaking and told them that day, that time. God helped Judas Iscariot to understand this word that time, because he had a mission to accomplish in time to come.
Mulungu anamthandiza Judas Iscariot kuti akathe kuzindikira bwino ndi kusunga mawu amene wawa mkati mwake. Chifukwa Mulungu anali naye cholinga chimene Judas Iscariot akufuna kuti akachikwandise mchawi ya nsogolo.
That's why here in Malawi we have got many places that worships this Christ. That is Lilongwe City Grace Church, Kasumbu Grace Church, Kumbwa Grace Church, Gender Grace Church, Natenja Grace Church, Zoba Grace Church, Oronkanda Grace Church. It's like, whatever we can say. But God can help somebody who is unelected to still be in this doctrine. When people be preaching, he will be hearing, waiting for the mission to be done. He will come back to his spirit as the Lord purposes and directs. He's just waiting for the day.
Ichitu nchifaza ewe ngakhale ku Malawi kunoko, tili ndi machalichi amadima mosiyana-siyana monga kulilongwe kuna Thenje, kukasungu, kwa Gender, kwa Nkanda, kuchitiba uku, kuzomba, ndi kusanje, ndi kwina kuliponse kumene mukozola nkula. Kunena kuti Mulungu wasunga anthu ena amene ndi osasankhidwa, koma akhale mamembala ampingo, akhale anthu oneka kuti akukhulupirira uthenga mu nthawi imene iyi. Kufikira nthawi yoyikika imene Mulungu wasungira cholinga chonena kuti akachikwanise nsogolo.
You can even wonder some other times to see maybe one of the maybe white people that were with us during the times of worship drop back, coming, go back, going back, and you have a question, why? What makes him to go back? No, he's waiting for the day. But blessed is that those God erected and Christ died for them. He loved them until the end.
Mwina kukosa siku inaso kuzadabwa kunena kuti ngakhale mmodzi wa azungu awa amene timasonkhana nawo pa mkumano uwa mapemphero apa intaneti akubwerera mbuyo nkumakufunsa kuti ndinu zatheka bwanji kunena kuti mzungu zoona anakhulupirira kuno uthenga wabwino abwerere mbuyo ndizosadabwisa anali pamene poti komano ali mu zosasankhidwa mmalo mwake amakangoyembekezera siku lake loonena kuti akabwerere mbuyo basi koma odalitsika ndiwo amene pa mtanda chifanira kuti amenewo adzayimabe ndipo sazabwerera mbuyo.
That's why going forward and keep forward is not because of good effort or because of whatever you do. It's God who upholds you with His grace so that you continue forward.
During
the time of backsliding, Judas Iscariot creeped forward.
Pamela did a maona to Mutawiya who quite do not do that discovery and then could be so golo.
There was nothing that you can make him to drop. He creeped forward. For the day and time when the devil will enter into his heart and go his way.
Makutitu amadikira nthawi ndi nyengo imene Satana azalowe mkati mwake ndi kuyamba kubwerera mbuyo kapena kukwanirisa cholinga chimene Mulungu anamusungira chija.
As we are going to an end of the time of worship for today,
know
that it's God who made Himself looking like powerless so that the people should do whatever they can, so that He should fulfill whatever He was come to. Soldiers were to platen a crown and put on Jesus so that the scriptures should be fulfilled, that the thorns that God put to Adam, first Adam, Christ bear it. And he bent until he finished the work, and from that day forward, no more thistles, no more crowns, no more thorns upon the earth. Christ bears them.
As regards, and I never put up angage to the jamming and the Gunveta Jesu Christu, for one is such medicine and a vera to Mutawiana, Mugana put the Ninganimitula Zambadilla, the way Jesu Christu and I never give value to manage the figure of Madison and Chito Yonse, put it from Madison Chito Yonse, she was a Vesaka so to Minga, Dimitula, Imezaka Kalas of Oshima Sankiwa.
Last year, the thorns were put on the head, because when we are talking about the head, we are talking about Christ being the head, the owner of His church.
Omaliza, minga tu hii inazekelewa kumudu kwa Yesu Kristu. Ndipo, akamana mkulaza mudu, akutanda kusonela kutu Yesu Kristu, yonye mudu, amene ndiye mwini wa mpingo.
There is nobody who laughs and he laughs when he has met with the thorn. He cries, Christ bear that for us.
Christ
is the savior of His own people. He bears all things that a man was to bear it. My thorns and thistles, Christ bears in His body for my soul to be justified.
Mika yanga, dimitula yanga, Yesu Kristo anayenja mulatubirake, kuchipaja moyo wanga, kutu ukabulu musidwe.
My iniquities and transgressions, my sinfulness, Christ bears in His body for me to be justified and sanctified.
Yesu Kristu anazinyamula zimene zozo mmalongo anga pozipereka sembe yanga ya ineyo.
That's why at the end of the journey, the soldier came with the arrow and pissed on his leg so that water and blood should come out, the picture of the church falling in his blood from his body.
Ipaja ake kumapeto kwake kwa zitu zosezi kipeza zonema kuna kifikari kwa niyamu la mkondo ndikumugwadza mchiti make mmene munatuluka mwazi ndi magazi kuti mpingo wake ukamatuluka mchitirake.
That's why somebody sang a song, local pages, great for me, break me heart, myself in thee, let the water be black, from thy reef and sang it all, the old sin, the double kill, Christmas from its human heart.
Ichitu nchifai kake wina anaimba nyimbo, nyimbo nambara 39 imene kulankula zata anwe limene lili ronga ndika kuti ineyo ndibisale mene momo nyimbo nambara 39 imene mafotokozera bwino za chisauso kapena mafuto onse amene anaitidwa pa Yesu Kristu kuti akuti tanthwe ronga ndika ndibisale mmenemo mazi ndi mwaziwo zotuluka mchiti mutsuke timambu zindilimbikise.